olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Olo otu ua ia e nisi o sui ofisa o malo au fatasi le military malefainga malo I Israelu ili soli pala ina o aia tatawa tangata Palestina. E tu sai mafa amau maunga mai metanga aluenga o le soifua malolo ina I Palestina ua toa fasa fulma le tasi afe, lua se lau lua se fulma leono tangata Palestina ua maali liuma I o safainga Israelu talu mai le aso fitua o kitopo le tausanga na tenei. Ma le ova I le iva se fulma le lima afe fasa lau tangata ua maanunu ai. Talu mai le asa sana tenei, ua toa tolu se fulma le lima tangata Palestina ua maali liu, ma le ova atua tangata maanunua mai o safainga I pomua Israelu. Ile asa saa taluai, na osofa ia ia pomu mai Israelu a onga manofuanga o loo suru fai iei tangata po refugee camps, ia ai o Nuzarat, Jabalia, Gaza City, Marafa. O loo tau tu Israelu ili finonga e te tau o na faitio ia Hamas o na o loo ngā lulue mai nofuanga suru fai o loo nonofuai tangata sivili. Na faitio ina Francesca Albanese le sui o malo au faatasi Palestina atu nu ua Europa I sifo ma Amerika I le faawau pea o na lato langolongo ina o Israelu I mea tau e ui I le moli mawina o le to atele o tangata Palestina ua maali liu mamanunua I le Gaza Strip.
Shockingly, in the face of the abyss reached in the OPT and the hope provided by the international justice system, most member states remained inactive at best, or actively aiding and assisting Israel's criminal conduct.
O loo te ena e le militeri a Israelu tu ua inga, malato ta ua o le tolu se folu pasene o tangata maali liu I le Gaza, osu I o le faala potopotonga a Hamas. Na fesilingia e Francesca Albanese le ami o tonu, o le faawa upea o na avea o Israelu, masui o malo o fatasi.
And you see what member states, especially Western states, are doing, defunding UNRWA, and even supporting Israel's actions against UNRWA, as an overall attempt to get rid of the agency. This is so wrong morally, legally, and politically that it is to be looked at as one symptom of a greater problem that is, does Israel deserve to continue to go unpunished for its relentless attacks on the United Nations? Should there be a consideration of its membership as part of this organization, which Israel seems to have zero respect for?
O loo malo si fo'i faitionga mai se tasi o sui o malo au fa'atasi Pedro Arroyo Acuro, ia afianga o tangata lautele mai le pule fa'a malo sia Israelu, I vaenga sili ona mana omia mō le soifuanga epei o le suawai mamā. Na saunoa Pedro Arroyo Acuro, o loo fa'ao ngā ina Israelu le suawai o se a upenga o taua, ai o loo sili ona afiai tamaiti.
The lack of clean water has led to 1.7 million cases of infection diseases, mainly diarrhea, dysentery, and hepatitis A, particularly affecting children, as well as cases of polio, smallpox, and other infectious diseases that can trigger massive and deadly epidemics. All this coupled with the lack of medical care result in deaths, especially of babies and children, making water scarcity and contamination a silent bomb, which has far less visibility than those that destroy buildings, but no less lethal bomb.
O loo tu ua ia fo'i e le sui o Rusia I malo au fantasi Sergei Lavrov, le whainga malo I Amerika, I le tū malo si e whinau, mō se whi le mū tū mau I le Gaza. Na saunoa Sergei Lavrov I mai sana Asia Singa I Aikupito.
We welcome any steps to stop the bloodshed as soon as possible and ensure a sustainable permanent ceasefire. And we are seeking the same in the UN Security Council, acting in parallel with our Egyptian friends. The problem is that the United States does not want to pass any decisions that would seriously imply what everyone wants, an end to the bloodshed.
прекращение кровопролития.
Ai o fetoa soa I whaapautolo e loi le mata upu I le taua I le Gaza, ua moli mawina le wha te teleina o vesinga I le vao le wha la patupatonga a Hezbollah I le panona ma Israelu. E ui I le fonga a Hezbollah e le o fia a wai I se taua ma Israelu, ua whaitau se lau fita fita matangata sivili, ua maali liu mai fetaua inga I le vao Hezbollah ma le IDF, le vanga au po le militaria Israelu. O le reporti na wha maa poina e Esam al-Ghalib mo le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.